We got invisible, don't trust someone. Yeah, yeah.
Oh, where don't you go?
Smokumziki.com.
Minataka uniweke wazi wamevi wangu nishirikishe. Minataka uniweke wazi usinifiche nishirikishe. Usinifiche nishirikishe. Minasema nishirikishe. Usinifiche nishirikishe. Minataka uniweke wazi. Minasema usinifiche. Minataka uniweke wazi. Wamevi wangu usinifiche.
Wabebi kari ya mekutana na bingi. Sija chele wanika mnyonge ya zigima. Poshe pukari wana sula waridi.
Wana fahidi, fahidi, fahidi.
Hili napendeza kwanza na mri ya kodi. Mina tafuta kwanza nikito kalodi nampa. Nampa. Top. Acha na mashoga zako. Mwenye uniko kubwa na hupo peke yako. Ndugu zangu, ndugu zako. Wana support ya ni baby juu yako.
Minataka uniweke wazi. Wewe baby wangu nishirikishe. Ninataka uniweke wazi. Usinifiche nishirikishe. Usinifiche nishirikishe. Ninasema nishirikishe. Usinifiche nishirikishe. Ninataka uniweke wazi. Ninasema usinifiche. Ninataka uniweke wazi. Wewe baby wangu usinifiche. Usinifiche nishirikishe. Usinifiche nishirikishe. Upendo wangu uzuri wangu
sitanie,
tabia yako
sitanie,
kushepu yako nafala, makona kona usilete bet, tazama ona napomaliza bet, makona kona usilete bet, tazama ona napomaliza bet, wambea wakituona kwenye pochi kuna noti, wambea wakituona inauma.
We baby kali ya mekutana na bingi. Sija chele wanika nionge ya zigima. Washa bukali wana sula waridi.
Wana fahidi, fahidi, fahidi.
Hindi napendeza kwanza na mri ya kodi. Mina tafuta kwanza nikito kalodi nampa. Nampa. Nampa.
Ubo peke yako kwangu mie usiwafate wengine. Basi wengine. Usiwafate wengine. Basi wengine. Wana mimi tu, wana mimi tu. Siwafate wengi, basi wengi. Siwafate wengi.
Duke AK47.
Pakua nyimbo mpya kupitia smokumziki.com.